hino mu Bwongereza musore w'ingimbi ufite ababyeyi bakomoka mu Rwanda yatangiye igifungo cy'imyaka 52 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwica abana b'abakobwa batatu abashinjacyaha bavuze ko ari urugomo rurenze kamere eje ni mukankuse
kuwa mbere nibwo Axel Rudakubana ufite imyaka 18 ufite ababyeyi bakomoka mu Rwanda yemeye ko yakoze ubwo bwicanyi mu kwezi kwa karindwi gushize mu mujyi wa Southport uherereye mu majyaruguru y'Ubwongereza uru rugomo rwakurikiwe n'iminsi y'imyivumbagatanyo mu gihugu hose birashoboka ko Rudakubana yazamara ubuzima bwe bwose muri gereza azira kwica Bebe King w'imyaka 6 Elsidote Stancombe w'imyaka 7 na Alice da Silva Aguilar w'imyaka 9 aba bari bamwe mu bana 26 bari bitabiriye ibirori by'ikiruhuko cy'impeshyi biga kubyina Axel Rudakubana yiyemereye kandi ibyaha 10 aregwa byo gushaka kwica gukora ubumara bwica ndetse no gutunga igitabo cy'imyitozo y'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda babiri mu bo yahohoteye bagize ibikomere biteye ubwoba bigoye gusobanukirwa by'ubugome burenze kamere nk'uko umushinjacyaha Dina Hill yabitangarije urukiko rwa Liverpool Crown umucamanza Julian Goose yasobanuye ibikorwa bya Rudakubana nk'aho yari yahanzwe n'amashitani avuga ati nzi neza ko Rudakubana yari afite umugambi yateguye kandi yiyemeje gushyira mu bikorwa kandi yabashije gukora ibyo byaha byose yavuze kandi ko yashoboraga kuba yarishe buri mwana muri abo bose 26 kimwe n'umuntu mukuru wese wari kumwitambika imbere umucamanza akatira Rudakubana adahari nyuma yo kwanga gusubira mu rukiko amaze gusohorwa kabiri bitewe no guteza akajagari mu cyumba cy'urukiko umucamanza Guse yavuze ko atari yemerewe n'amategeko kumuhanisha gufungwa burundu kuko Rudakubana yari afite imyaka 17 igihe yakoraga ibyaha ariko yongeyeho ati birashoboka ko atazigera arekurwa kandi ko azafungwa ubuzima bwe bwose.